ngamaliza ngemu kungeri okudiza kwa customer bayo bajwagidde omwaka omulamba Bank of Africa esasulide ba customer bayo basatu olugendo okolekere gwange lya Moroko okunyumirwa ku mpaka z'ompire zigena maaso mu gwanga lino senkulu wa banka eno Asa Asiko agamba nti teekateeka eno bagiyisiriza mu campaign gye babadde bateekawo ng'ebadde eyitibwa Bank of Africa Score a Trip to Morocco engeri emaze ebbanga lya mwezi mulamba ng'etojera kati Kiberu Abubakari okuva mu banka eno anyonyodde ensonga zino mu Luganda.
Bagenda genda ku okusanga round of 16 babenga balaba the round of 16 team ezinaba zikola ki zizanya mu akasemba akabaya akakumpi team wa kumi n'omukaaga ezisembayo bajja kuba basimbula mu wiki ng'emu ate ekigendererwa ky'obuuzizza kubeebaza bawangadde naffe babadde naffe eno sizoni gye tulimu yakola ki yakujagunya yakujaguza nakwebaza abantu bonna bonna tubeebaza nkimwebale kutambula naffe omwaka gubadde mulungi eri ffe ate eri ne bannayuganda bonna
bwegabadde.